Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gani kan tutu bugi jenga fandu hala Mamadou Sama Sow jamnyal sakrab hebi men. E wi mbeddo balli metu forati modo bonandaji ndiam wudi hakuna lebbi juillet septembre 2025 on wattu goto ben iwde fuddode ndungu o warde 10 juillet fedde humnide jogol kasaraji hulti wiide yimbe 10 e ngondi maybe kebe toraji be number temere ndiodon leedi ndi. Bama ko do wattu ndungu mbetta kama wiide kulentire ndeyteedi di mbenna hakunde ndiammeji tundidi hunde yata fe ciagal kuteji do cellal bibe adama e wi dogotoro en. Mutre golle balde jagoma na jogiti ben to jandeji dowre ton ben ardibe snesip wajambini yulam ko be njoba kalisi mbettimi golle gulliji lugaji di e kany dund kalisi lerju supplementaire ningun sembe kawru jamen hande kikidi altenir 10 juillet 2025 bismillah sagrad ude fuddere ndungu o warde 10 juillet 2025 to boji di mbellati ke sababu mayde yimbe 10 e ko buri temene njeddon kebe torraji berna bama ko do e nukuji kewdi leenidi banti dido bondaji di nyande 10 go juillet woni ko fedde jogola kasaraji ben humpiti dun de hulti wido do dabarji na ngundi fenede jamare kebe torraji le risongaji di fuf kebe kedana ko alsi sebene do fosango kanko hormako
dido kasaraji latike sababu itude yonkiji yimbele 10 nam holitiri wiide communiqué fedde ministre M Juinabe fa darono tadale bilide bonanda ndiyan dam le ndungu o le hakune yimbele dalbe adna didom analilamu kai tatom bamako do tatom wobbe kasem analilamu kinyeba e didom wobbe anale region Banyangara nam holitiri wiide tongande natugo ndiyan dan latike sababu samminde chuudi du le dido no kule le wi ministre komani do kabaruji bilide denago fa to protection civile imadaraji mabbe no yawiri kala ke sababu rende yonkiji yimbelbe chuudi mu emsani le communiquer mabbe goddo kasse mo be jaltini fade on do be kolliti ele mudum wiide faba muya bangal ngure ana landinana region aji fungondi le leedi amendi di torda wayo yottaade bangal ndungu hitande hikka arkileji chuwaade daage kanye ko nande mudum dum ana landinana dido region aji communiquer o holliti du wiide gollirdi kuma ni di challal le leedi amendi kanyu endu faba muya wada ma fewde mu em yellana heba daranaade no yaweri nyawuji bilide ndiyan dam le timode dedo fedde holiti wiide fa adadu kasaraji bilide natu won ndiyan dam hitane hikkan heba yarde ciagal yimbe an hani ko yoppita laabi ndiyan dam be torto
fratiji di mbenna heddi fa hande mawnude leet nokkuji kewdi leedi ndi buri fuf le region ngaji sa haldi ben iwde se men lewru juillet yottare septembre 2025 nden e wi malmeto yo sabi ke wala jam toboji di bakari mangani golo malmeto holti wiide dun do matte sane le region ngaji sa hal ben hikka nden hande dum alisi ke dan nafa sankan ko aliyo.
La saison a un caractère humide.
Topo wara matere le linde mangal mudu fule ndungu hitane hikaw. Wuri fule region ngaji gondi funnange leedi amendi hono Tombouctou, Gao, Menaka, Douanza, Motikanye, Banjangara. Dido no kule topo waram hewde mudum sanne wurde dubbe wettidi. Ndungu okale hakune mudum jaati min goni. Juillet, août, septembre dido lebbi tati faratiji bilide natugo ndiyam ana mawni sanne le linde mangal mudu fu. Dum fuddi jaati kam o fuddi samude do yimbe le no kule yogaje keni wara mater san kanyundu ndungu hitane hikaw ndungu o yimbe wowi ni chapantate go o lewru octobre ka tawantim hitane hikane ana modja dum jokkito faale lewru novembre
comme novembre zura la pluie
sakirabeto haklaajo du kawrajo mbugam bebe am facebook dun x nyande 10 go juillet mbiyanto lomme to leedi tugu he battudi do bo kangbe mbien golob imma be holtan wiide nela be AS do ni Burkina Mali Niger nyaltile battu o nana be goytike ko hawr kawral heba ko do hafingol gol gol mbien golirnde hando halfnede no to holtan wiide le arkle tongare mudum 10 go o don tirtire imma ben no holtan wiide golirnde halfinte kala duubi didi goto ben emisir en hengo leede gonde e fedde de den no holtan wiide hikka Burkina handi hebde dun doni ko be do yimbe le ASB ben ngoti be jalti e le botto dum wadi wattu moti alana hakunde leede sahel ngelde kany dum fedde CDAO fande le kabaruin ben holte kan wiide le wattu ndungu le lumoji kewdi ngallure de woni lamorde leedi ndi bamako do kulentereji kewdi na jeeye e le nokkuji di tundi kewe mudum jammeji e ko nande mudum nden no julaabe kay ben wadan bawdo mun en yalla heddale le kado tidal nden no yudun bumben nyaw nyamaji mbo jeddi kuteji mudu yata fi ciagal di kuti mun nan mun san e do cellal bibi adama e dogoto en kanko mben may muna fa ka ba sisugo darno ko rele numuji yogaji wonko hebene kedo fesango Ousmane Niali Bouli e Oumar Wegalo
le watundungu o hamna la fugura yaade le lumoji di sabe ndiya meje ndaratode le nukuje de ayandu manaji kany e bubi tateji fu le lumoji kewdi do bamako do le en nukuje himbe yogabe ciuda metallamu ben
wala fu dundube wiide sottude hakkunde tunela wana ko yaafi sona hawre ciodo lobbo jabta sodde kaki mada yaran nokku goddo wakati so kammo tobi tunel de fu ngardan amen do sinami njoba temetetna temetnay so wute
e majjun meri waltini hakkilla wiide wadan e bawde mudun fu yalla ana labina lumoji di Mohamed Traoré woni kejaado laban le meri ko min dido bamako
min jottiki ton cile kurde wakati nyegeje goddan to tawan ndiyam meje tunnude gonton wakati jimi den udda nyegeje goddan ton jati sina jomun yoba so nyegeede keb uttede
le tunde leje bimbude ana bawi latade sababu do nyawuji kewdi dun sabi docteur Sall Ha Garba ana darta dun darne pati kutteji mun kewto himbe
le pluluman des
ndiyam meje de tawete le lumoji di ko ana bawi latade sababu nyawuji kewdi de dogoji na buballa e ko nande mudum jama den han hokkete hakkilaji lobbi fati ndiyam tunnude an tawe ton yalla dido nyawuji
plusieurs maladies
waltinde wiide do bamako do neddo fu ana fadda fandi fu kilo goto kay manaji le nyaloma woni ko holti wiide direction régionale de l'assainissement du contrôle de la pollution et des nuisances
ardibe syndicat ben jangnobe jandiji do SNCP puddi cilol mabbe dido bol mutre golle altenere hande nden no yo leruji temdere cafanna en syndicat o wajibini yo be fa laba timugol lugaji mabbe di kenya dun dum fudda dun iwde cinyingol ben talkuru mo hitande 2017 kenya yobugol fa laba leruji mabbe dibi ngadi ciagal dum ngadi le ben leruji mabbe lidi e golleji imuji examen e ban goddo dun kambe ngol ngadbe mutrebe ngoytike rafikalti dal hakune mabbe ben kambe ardi bebe
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yeter meden verifiano wiido ko wiete fast checking dum ni lawrude no yawiri kabaruji den no yalla be do famu keddo nako Issa Oumar Touwala hebani do fustango alsisi
ande kay fanjotoda kidal le kerdoji de fanjotoda le galuje mawde kabaru fe goto wawa sakade dun nyaloma hande o dum sabi so kabaru pene yeltinama wakat goto dun nanga lende mangal mudu fu video ngaji fayato halaji himbe le hewbe an wayteno yafri le nyaloma hande o do beme ande kesede ngado be dum be wonkakol gol nawtortodo beme ande kesede le nyaloma hande o mo noddirta fast checking mo walda e kakol gollirgal do beme ande kesede le nyaloma hande o mo noddirta fact checking nawtirtedo fa anda so tawi kabaru jiltinaado en gonga na du so pene odo micito odo kabaru pene jiltinaado le lewru janvier hitan 2021 ba makodona kolcido wiide wom rawan ladde woturu chubbitido iwde nokuma no dirta zo odo video jiltinaama do gube whatsapp fayato beme ande fu gonde le lidi amendi tiagal lugo goji de be ngadi fewde e majjum tawama dum yo pene maleje kri wala fu rawan ladde chubbitido iwde le ondo nokku odo mbawi yewtaade golle mo mi ngadi do majum li hitande do site amem internet on gadam www.sijotamani.org
yeto meden zoom sur hande an yuido yimbe le nyaagotobe le ciudi docteur e l'hopital ngaji den no alhali der dum do wada le alhali mo goto fuf na jogi ko hinno yalla be dor famu keddana ko asatu kanti hebane do festan Ousmane Niali Bouli
waye men Isaac yo gorko labudo bernde darani de san gogumun nyawdo nangado suudu doktoro o nyalla o moya o mo wara hakkunde pharmacie ngaji e services assurance maladie fay e tawede kanko e tid allaji makko yo jogi gorko goto battio wi o sakinke walla jom suudu an yo nyawdo fay mudumi wala fami sawro Isaac do nawi dun yonki fa gondi mun njori o noti o wi e Allah o kidun ujinaji nay wi o mira dun danyako na fidon fa han otilaki wallude o wirfiti o warti pharmacie Isaac hawri don du e gorko goto njogido hono din tidallaaji di holliti o on wiima biim woni sella Isaac bembaado do kaani tan o wi mi jaati nyawdo njogimi tawi iblis makko dimege o wi on acca hakke wala fuko wahi wadande dun sabi kanke hore makko o nima jogi ordonnance ngaji kewdi di o hani sodde andon wiide sakiraabe dartude balligu ana moyi ka jomun an hani ewde wobbe du tidallaaji di njogi anda wattu de dartata neddo walle homo fu e caddele mudun e tidallaaji di jogi ka holitata adnaaru ndu fu
dokkatene kawru jom hande secrétaire mission universal su fuf be holtine himo ñu wara bangal numéro amen 76 98 56 56 ki walu su jottu man botana hakilo kala ko politi don ko bagal ko fini 37 321 mer don ko famde fuf buudi noga tawlitul kon joom do seri yotro meden magazine yotro meden magazine kabar gouvernance citoyenneté yo wi dundu al hali dati moddi di belna leedi ndi yalla be do fu be do fam ke don ko ko musa malli su ko hejab amen heba yoga be bani du festango min umar waygol yo enki rejam
li noga e jetti lewru je hitane uina didi e noga e joyi li lawol kayngol nokkuno dette da sandare camion ngaji kanya kar ngaji kewdi dari ton do lawongol moddia amparanti be kanye sofer ngabbe fu jalti e be darto do be jabbiro fati mobilaji mabbe di nufa be ngadi gonginaali no goldo lawol senegal mali worri nyaloma handen o
sandare enyo ngoda sandare doctor do ngoldo lawol yujati chaere mawde gol boni fa jabbiti sabi to bojidi fadde ndungu o datul gol na samtino lugena hewe gudro osan mobilaji mabbe tampan sanne fadda may yottade bomo
non do wodi hakkunde gawo kanye seware du o do goto mo jabay inde mudun inde hollitiide ciagal bonugol datongol wayde de na gudan tampini be ton sanne
gawo mi yuri ni jotti ke seware fay boya ni wawade baddi di du datongol gudron ka wala jati don no mi nyetira ka notra dat yogaji yalla natu le ngalura gosi datongol la wodi hakkunde o do nokku o e gawo ka gol hakkunde o mbori e gosi wada fay sede tan tamper
tatol gongol kasen gol yimbele tampata le hen hakkunde gawo kanye ansongo le odo nok wakkati fu yimbel jone kaborde kanye palto ton jamaade de so teta jawlele mudun yen
nyande alande jone kaborde tiri kan kaaje fa nawi jawde am fu teta ma ton ku tashara ko ngal shufara ma jati heli jibinan dawbe waji binan nur yo goro fu yoba unyaaji nay bugul kay yo nyande fu hakkunde ansongo gawo ne ngade si to radio fu yo gota kuteji burungul datungul
suudu ministre humindu kabar dati lele ndi holliti dan andini o do bondano dido dati jati o do ministre wakande mo nodda ortemde o yukulati sababu mudu yo mublaji mawdi jati bonnata dido dati ko beedi le hen du wiide lamano wonde hadude dogudo dido mublaji
la route quel que soit la structure
no inira fofu soni dongal yabitingal na dogo no ngul jutata balde wala tan datol kati jijeni madun ngol sikaso yo kala dati di mublaji modi dongam en nana yabiti notorto mi solo so kati di inira ma yalla na heba dubi sapo joyi boy fofu dubi joyi di bonan tawene lerji kewdi lam o itata yalla mu inde dati modi di
ce tronçon routier
ministre dambele madina sako wihi imadraja gonte wadde do hen yalla dido datan mo intine ka dum e tayde fu o wi golleji kew du dari ki do wayde de nago
la ruto masigi
datul masigi joyla fa yotade kerol Cote d'Ivoire golle mudun won mo hafina ewde kati fa yotade kulukani mudinama goko jun o datul sandare kayna wondi mo intine de kaltudal la hakuna amen e pabotobe yalla datul jima djijeni na mo intine an wodo dum dati handi mo intine de di kaltudal mudun na wodi goko jun o yu hono buguni monanko fayotade garalu e kanye sebare bore duanza e jukitingol datul nyono gumakura lere fa tumbutu
fedde noddata anazernde wadi noddango fewde yimbele dorbotobe jande de do dido dati ngattana ko mudde akila e sanne len dungu o nuhum kone kanyu yottinta kabaruji fedde anazernde micintinde on wi tan dido dati jamarnde wayi nangudi nyaloma handino fa wada jahole garol mudun so dido dati bonine buytan ko heewi ko nayri bangal yirwere kanye kebe